I'm just a messenger.
Kuna haki za binadamu, dhalimu wanamwaga damu na mahakama uhalifu. Kila kitu inafahamu anachofanya Netanyahu. Wasauzi washashtaki kumshika bado jahu, sababu ya Marekani. Anaweka veto na kumkinga hadharani, ili awejwe wa sheria asiingizwe hatiani. Ni Hamas na Hezbollah pamoja na Irani wameamua kukaza kupinga dhulma duniani. Wanaleta Shia na Sunni ili wapotoshe imani. Wa Palestina wanauliwa na misikiti, shule, makanisa nalipuliwa, na wauaji wanajinadi kuwa wateule wa Mungu, eti taifa teule. Sometimes nacheka kwa hasira, sometimes nalia kwa furaha, sometimes napiga mikausho kumbe na tabasamu. Sometimes check MC, kila mmoja ni mtaalam, ilhali utaalam kwa ndani awofahamu. Mima kubo mkuba, neta mshohe jahanam. Vita hii hashindi, ntaenda toka da kwa migu hata mufindi, lakini na uhakika safari hii jama hashindi. Sometimes nacheka kwa sira, sometimes nalia kwa furaha na kwa kusia, sitaji mshauri nasa. Sometimes nacheka kwa sira, sometimes nalia kwa furaha na kwa kusia, sitaji mshauri nasa.
We are not safe anymore. We are not safe anymore. The world is not safe anymore.
Safe anymore.
So what about us? What about the kids? What about the little ones? What about the youth? What about the children? What about us?
God have mercy, yeah.
Zimefika zama za Gog wa Magog, ni Juja wa Majuja. Wanafanya ufisadi, damu kote inavuja. Hao ndo wapinga Kristo, betis na pigi utasema natumia pisto. Shakari ya kitambo, slipway garden distro. Siku moja ya Mungu ni sawa na miaka afu moja ya binadamu. Mungu kaumba kalamu, tena ndo kitu cha kwanza. Sijafika mwisho ndo kwanza picha inaanza. Vita vyote utaka kuandika hata stanza. Minaongea na dunia toka enzi za Tupac. Puff Daddy na mchukia, anafanya ushetani wanaume kuwapitia. Angalia mwisho, mwisho na karibia. Tazama mandiko, mandiko yanatimia. Walishanguka Warumi, hata hawa watafatia. Ilhali wanafiki madhalimu watachukia. Zayuni anangamia, Zayuni anangamia.
Sometimes nacheka kwa sira, sometimes nalia kwa furaha na kwa kusia, sitaji mshauri nasa. Sometimes nacheka kwa sira, sometimes nalia kwa furaha na kwa kusia, sitaji mshauri nasa.
We are not safe anymore. We are not safe anymore. The world is